Bedwalk.com.
It's Marcia, the rhythm boy.
Basi Jojo, kusokone za bongo. Basi Jojo, kunanameza.
Zambiri ndikonda nsonde sochereza. Zoe pa command is on the condoereza. To make things worse, sindivu takupewa. Dizomweze kutandiza moyo wukufewa. Ndazi zidwa ndi hode, musalole mbalalike. Nifuna inu ndine tiponde, kope yanu isabiske. Chita zambiri against your laws, please forgive me first of all. And I know for sure, sonse munani pata. Malemba, werenge malemba. Kujipenda nika sochera, nizikumbuka malemba. Malemba, werenge malemba. Kujipenda nika bala nika, nizikumbuka malemba. Kunja kutiri podi, kunja kukuri godi. Tungomba odi moni, moyo wangandi koli de. Ena kufela, ena kuchita ufela. Koma ndene sina ndichita, sina zome satiwa. Koma ndisa chite izi zi kova. Mukwa nize izi kusova.
Pena ndi pemera ndi kunukra bibina. A believer, komandi kona ndi jina.
Malemba, werenge malemba. Kujipenda ndika sochera, nizikumbuka malemba. Malemba, werenge malemba. Kujipenda ndika balaika, nizikumbuka malemba.
Malemba, werenge malemba.
Kujipenda ndika sochera, nizikumbuka malemba.
Malemba,
werenge malemba. Kujipenda ndika balaika, nizikumbuka malemba.
Basi Jojo, kusokoneza bongo. Basi Jojo, kunongoneza bongo.
Zedwap.com.